Let's go!
Oh, no.
Muchiraba bali ekamwe naba tudde mugamba chikola atya nchikola ndi mama ndi tata ndi senga buli chimba chimpita miaka nkaga mweji mwebiri na yinkona era nkona ne bero banange mwebale nnyo mukadie n'abantu mikwano jange jonna jichanywa bero tukadie naye MTN mwebale nyo mwebale dala kastoria 0772 oyo mukadde yenze banange walio gwenjagala okwebaza tayagalira damuogerako nini no mwogerako General Salim Saleh chokole daba yimbi buli omwachi manyi era tukwebaza manyi toyagala kuwana toyagala kuogerako naye nze sisobola kuva ku stage nga sikwogeddeko otherwise nandibadde siyimiridde wano mwebale nnyo ICT bana mwebale kutuleta ku stage tweyanze ge tukone Thank you. nakugamba nti kwagala kufanga wekiragira dembe nakugamba nti kwagala bubinga wekola kola dembe ojatye wange tusime kibuka tokutula kutula kibuka okutula bulungi kibuka
Choose a
waiting. Ah, jagalanga zina mazina. abali eka abali eka chembanyi mufa chembanyi mufa ubaba lino na akola chikati bali luno yasibye dempina azina halima na makula heat after heat after heat sizanya nchibala zenga bwe chakolebwanga kati mugamba chi muizo gamand ya guam no heat after heat chochoche twakolanga ezo na album zezo zemulide ate nchajja nchajja bali awakamwe namwena mutule bananga bali eguru manyi mwena kati mubuka buka bananga basara idro what is it da this is it this is it echimbewo cha general echimbewo cha general Jesus, I will get.